kenye. Usije waka kushawishi baby, usije waka kupeleka kubaya. Sababu ya Zimbola, sikia maneno mazuri nisemayo.
Simba Zimbola,
na masiri nyanya nyinkoza wa Zimbola. Jituba tulia
Simba Zimbola.
Let's go.